Get free music on mdundo.com.
Taiti usile kama makosa baby tunarekebishana uwezi jua baby tutakuja oana mwenzangu kinuna waona zani nanya tani para na usipo nipenda waona zani nanya tani penda jamani hapa kishuka kidogo hiyo miondoko na nitatiza Nikuse hapa, kando na kiboko Usogope toto, na nitatiza Oh baby, tushikamane Roho yako iwe roho yangu Roho yangu iwe roho yako Situpendane, na 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 Ohani tusichezane Roho yako iwe roho yangu Roho yangu iwe roho yako Situpendane, na 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 Mizizi. Kwa penzi lako niko hoi lazizi Ebu imagine baby Ukiwa nami unakosa jera Mapenzi kama nyuki Napenda unavonipa Maheta unateseka Na ukiambisha kwenye light Mauna ni tiko tiko Jamani hapa Kishuka kidogo Iyo miondoko na nitatiza Nikuse hapa Kando na kiboko Usogope toto na nitatiza Oh baby, tushikamane